Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyedirwe mbasuza kana ni bayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eddie Rwema. Mu Rwanda ikigo gishinzwe guharanira amahoro Peace Building Institute kimaze iminsi gitangije gahunda yo gukwirakwiza abambasaderi b'amahoro hirya no hino ku isi mu rwego rwo gukangurira abaturage cyangwa se n'urubyiruko guharanira icyateza imbere umuco w'amahoro n'ubworoherane. Iki kigo gishamikiye ku muryango w'urubyiruko rwishyize hamwe mu kurwanya genocide witwa Never Again kimaze iminsi gitangiye. Abatangije iyo gahunda nibyo bifuza kugeraho, nibo twatumiye mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa kane. Eric Mahoro ni umuyobozi nshingwabikorwa wa Never Again. Bwana Mahoro, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Rwema, ngira ngo nakibutsa ko ndi umuyobozi.
Urakoze cyane Bwana Mahoro ku bakurikira Ijwi rya Amerika bifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se kugira ibyo babaza. Twabibutsa ko telefoni yacu ya WhatsApp ari 001 cyangwa se yego 001 2024419931. Mwatwandikira mukatugezaho telefoni zanyu cyangwa se mukazitwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu, hanyuma tukaza kubahamagara mukagira ibyo mugeza cyangwa se mubaza muri iki kiganiro. Bwana Mahoro, dutangire kuri iki kigo Peace Building Institute, ikigo gishinzwe guharanira amahoro. Ni ikigo gishamikiye ku muryango mubereye abayobozi, umuryango wa Never Again Rwanda. Mutangiza iki kigo niki mwari mufite mu bitekerezo byanyu, niki mwifuza kugeraho?
Yakoze Rwema, twatangije iki kigo tugamije kugira ngo twigishe abakiri bato ibijyanye n'umuco wo kubaka amahoro, ariko cyane cyane duhereye ku mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane kuri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ingaruka zayo n'urugendo tumaze iminsi rwo kubaka amahoro no kugenda duhangana ni ndetse dukemura ibibazo bimwe na bimwe bishingiye kuri ayo matisa. Ndetse navuga wenda ko nk'intego cyane cyane zari zidushishikaje ari intego eshatu. Icya mbere ni uko urubyiruko rwaba ari urwo mu Rwanda ariko n'abaturutse ahandi ku isi, cyane cyane baza bagahurira ahantu hamwe bagatekereza ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi nk'ikintu tubona gishobora kugira icyo abantu bakigiraho ku isi, cyane cyane ku bakiri bato. Ikindi cya kabiri ni uko twifuzaga ko haba urubuga rw'urubyiruko ruhuriramo kugira ngo nanone baganire ku buryo bwo gukumira Jenoside, ariko mumbabarire banabanarebere hamwe ibijyanye n'ubutabera gunga cyane cyane ko dukurikije uko kigero rwo mu Rwanda ikimwe mu byo tubona bifasha cyane cyane urubyiruko rwavukiye mu bihugu biba byarabayemo genocide intambara cyangwa se n'ibirindi hohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu ndetse ariko banagaruke ku iterambere ndetse n'uburenganzira bwa muntu nyirizina kubera ko twibwira ko iyo urubyiruko ruvuga iterambere ni ngombwa ko bicara bakabitekerezaho ese tugiraho izihe ngaruka uruhare rwa buri muntu rwa buruhe noneho ariko turebera hamwe nk'intego yacu navuga ya gatatu y'iki gikorwa kurebera hamwe uburyo urwo rubyiruko ruva mu bihugu bitandukanye rwagira uruhare biturutse bihereye mu bihugu byabo rwo kubaka amahoro binyuze mu bikorwa bitandukanye bakora cyane cyane ko twagiye tubona ko burya abubaka amahoro umuntu arabategura uburere bwo kubaho uburere bwo kurangwa n'indangagaciro zo gukemura amakimbirane mu buryo budahohotera ni ibintu umuntu ashobora gutegura ibyo by'ingenzi rero dushaka gukora tugamije gukora muri iki gikorwa tukaba twakira urubyiruko ruturutse mu bihugu binyuranye ku isi yaba ari muri Afurika, i Burayi, muri Amerika ndetse no muri Aziya baraza rwose bakamara igihe bari hano mu Rwanda turahamye kuri bagenzi babo.
Waruvuze ko mutanga urubuga ku rubyiruko kugira ngo baganire kuri izo ntego umaze kurondora urwo rubuga mutanga ni rubuga nyabaki ese urwo rubyiruko ni gute mu ruhuza kugira ngo ruganire yaba ku mateka y'intambara amateka ya genocide ahanini mugamije kubaka ayo mahoro urimo kuvuga
duhera ku dukoresha uburyo butandukanye uburyo tuvanga nk'uko byumvikana ni igikorwa kigamije kwigisha ariko mu kwigisha kwacu dukora ibikorwa birimo amasomo dusanzwe tuzi aho urubyiruko rukora n'impuguke bakaganira nko kuri bimwe mu bibazo bireba na genocide cyangwa n'ihohoterwa cyangwa n'ibyo navugaga by'ubutabera ndetse ariko nk'aho bashobora no kureba ndetse n'imiyoborere n'iterambere mu buryo busanzwe bwo twita lecture based mu buryo bwo baba bari mu ishuri bigishwa n'impuguke ariko ibyo birangiye barasohoka bakajya mu bigo bitandukanye bakareba ibyo bigo bikora bakaganira n'abakozi b'ibyo bigo bakanajya n'impaka ku musaruro ibyo bigo bitanga cyane cyane ko usanga hano mu Rwanda hari ibigo bitandukanye biba bifite ingamba zabyo zinyuranye ibyo tugenda dufata nk'ibyo twita mu Cyongereza case study ibyo tureberaho kugira ngo noneho urubyiruko runonosore ya masomo ruba rwahuguke ariko n'ikindi tugerageza kubashishikariza kudafata kwa kuri kw'ibyo bakura mu mpapuro gusa ahubwo bakagira umwanya wo kuganira bakajya impaka nabo ubwabo nk'urubyiruko bakavuga ibyo batekereza cyane cyane bashingiye ku biba byihariye ku bihugu byabo ubwo buryo bw'ingenzi navuga Rwema dukoresha mu kwigisha urubyiruko
Bwana Mahoro nk'uko warubivuze mwibanda ahanini ku rubyiruko nubwo kenshi na kenshi ibibazo mu bihugu bitandukanye iyo byavukaga ababitegura cyangwa se abakoreshwa kugira ngo ibyo bibazo bibe byabaho haba mu ntambara cyangwa se genocide n'urubyiruko ariko ahanini ibyo bikorwa kubitegura kubitekereza bikorwa n'abantu bakuze bo hari gahunda mu bafitiye cyane cyane ko kenshi na kenshi aribo bashora urubyiruko muri ibyo bibazo
ni ikibazo cyiza ariko nk'uko abantu babizi burya urubyiruko rurakoreshwa ariko kugira ngo rukoreshwe mu bikorwa bibi ni uko ruba rwateguwe burya ba bantu bakuru batekereza gukoresha urubyiruko nabi akenshi biri mu nyungu zabo bwite barabategura bakabanza bakabigisha tutwibwira rero ko intwaro ya mbere yo kugira urubyiruko ruzubaka amahoro cyangwa rutazitabira rutazashishikarira kujya mu bikorwa byo gusenya ibihugu byabo no guhungabanya uburenganzira bwa muntu ni uko natwe twigisha urubyiruko rufite imitekerereze yimbitse kandi imitekerereze icukumbura ibibazo bityo bakabasha gusesengura ibyo babwirwa n'aba bantu bakuru cyokora ariko ntabwo duhagarikira aho ngaho nk'uko mwari mubibajije kubera ko n'abantu bakuru dutangira kubigisha iyo tuvuye muri iki gikorwa nyirizina k'urubyiruko mu bikorwa bitandukanye bakora mu bihugu byabo harimo nko gutegura ibikorwa bihuriza hamwe abakora mu baba ari abakora mu miryango yo kubaka amahoro baba ari abakora muri bikorwa za guverinoma by'aho urwo rubyiruko rutuye cyangwa no mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye kugira ngo baganire noneho kuri za ngamba baba bafite amahoro kandi urwo rubyiruko ibyo twagiye tubona kuko ari nabo iyambere bakandika bafata iyambere bakibumbira hamwe bamagana ihohoterwa ariko n'iyo bagiye mu nzego bajyana za ndangagaciro baba bigiye muri ibi bikorwa byo kubaka amahoro tukaba tubona ko mu by'ukuri ari intwari ikomeye no guhangana cyangwa yo kwirinda ko urubyiruko rwacu rwakomeza gushorwa muri bya bikorwa by'ubugome ndengakamere.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Eric Mahoro, ni umuyobozi wungirije w'umuryango Never Again uwo mu Rwanda. Uyu muryango ukaba ufite gahunda ndetse wanashinze ikigo gishinzwe guharanira amahoro, ikigo gikorana n'urubyiruko hirya no hino ku isi. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza. Reka duhere kuri Eliezer Wirwene. Uranyumva Eliezer? Eliezer uranyumva? Eliezer ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko Cedric wa uranyumva?
Ndakomba munyamakuru, ndakomba cyane, ndakomba gore.
Uri hehe?
Jerem vuga muri Kampala, Uganda.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Yego, ndabanza kuramutsa uwo mutumirwa.
Narakumva.
Yego, numvise ko bafite ishyirahamwe rikorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikorana n'ingirana yandi mashyirahamwe y'igwaruka mu karere ese no mu bindi bihugu bya kure. Nagomba kumubaza bakorera mu bintu bijyanye n'ibiki, bafasha ugwaruka mu bijyanye n'iki. Ama nagomba kumubaza iryo shyirahamwe muri Afurika baba bakorana n'ibihugu bingana gute, cyane cyane aha muri mu karere dusanzwe duhurikiyemo muri East Africa. Ndavuga nti baba bakorana n'ibihugu bingana gute, aho nkashimikira ampatikiriye ko baba bakorana n'urwaruka rwacu mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ko ubugirigiri ngo bugira babiri niba badakorana kugira ngo tumubaze ukuntu ababyifuza twashobora kujya hamwe natwe tugakorana.
Urakoze. Guma kuri Cedric, guma kuri telefone. Ndabizi ko byinshi Bwana Mahoro yari yabivuzeho dutangira iki kiganiro, ariko reka akunyuriremo muri make ibyo bakora hanyuma anasubiza ibyo bibazo byawe bindi. Bwana Mahoro.
Murakoze cyane Cedric ku bibazo byiza abashyize ashaka kumenya cyane cyane ibyo dukora n'aho dukorera. Namubwira ko icyo twibandaho cyane ni kwigisha urubyiruko kubaka amahoro, gutoza urubyiruko kuba abanyamahoro binyuze mu kwigira ku byabaye hano mu gihugu cyacu, Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko tukanareba n'ingaruka zayo, ariko ntitugarukire aho ngaho kuko tureba n'ibindi byagiye biba mu bindi bihugu bifitanye isano n'intambara cyangwa se n'ihohoterwa ndengakamere riba rigamije guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Ariko tukibwira ko urubyiruko rushobora kugira n'uruhare runini byaba mu kongera kubaka ibihugu byabo ndetse no mu guhangana n'ibyo cyo no mu kutitabira ibikorwa byo guhohotera no cyangwa by'ubwicanyi. Ibihugu dukorana nabyo afudite na mubwira nuko hano mu kare muri Afurika tumaze gukorana n'ibihugu byinshi, cyane cyane ibihugu byose byo mu karere ya Afurika y'Iburasirazuba turakorana. Aho yibazaga ati se hari urubyiruko rw'i Burundi dukorana narwo, yego nibyo, n'urubyiruko rw'i Burundi tumaze kurugira benshi cyane bamaze kwitabira amasomo yo muri Peace Building Institute. Ndetse niba na Cedric byifuza rwose yajya ku rubuga rwacu www.neveragainrwanda.org hanyuma akareba amakuru agendanye na Peace Building Institute, akaba ashobora kwitabira icyiciro cy'ubutaha, cyane cyane ko icyiciro cy'ubutaha kiba kigamije gusa ibihugu by'Afurika. Tugira ibyiciro bibiri mu mwaka. Icyiciro cya mbere kiba ahagana mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, mu mpera z'ukwezi kwa cumi na biri mu mbabarizi, kiba kigamije kureba ibihugu gusa bya Afurika, cyane cyane ko twemera ko mu birebana n'ibi bibazo bihungabanya umutekano cyangwa ibibazo bibangamiye amahoro ari byo tuba duhuriyeho nk'ibihugu bya Afurika, cyane cyane n'ibihugu by'ibituranyi. Rero Cedric, ndumva nawe wajyayo ukitabira cyangwa ugasaba kwitabira icyiciro cy'ubutaha. Hanyuma tumaze gukorana n'ibihugu byinshi, ibihugu ku isi tumaze gukorana n'ibihugu bisaga 28 byose, ariko navuga ko ibyinshi tumaze gukorana muri ibyo ngibyo ari ibihugu bya hano muri Afurika, cyane cyane ko n'urugero rwacu tuba tuvuga ko dushobora kugira ibyo dutangira kuganira nk'Abanyafurika, cyane cyane nk'urubyiruko by'urubyiruko rwo mu karere k'ibiyaga bigari, rwose dufite byinshi duhuriyeho ku buryo no kwigira hamwe byo kubaka amahoro tuba tuvugurura imirimo.
Urakoze cyane Bwana Mahoro. Cedric, ndibaza ko ibibazo bari ufite babisubije ubwo ngubwo twako.
Ariko umunyamakuru gatonya nagomba ndamusore gatonya asubiremo ngo rubuga ati nagumvise neza nagakaramu na nisi, ariko ndagabize ngo nashinda kwandika byo kinira ndabyisomera ndabyirabira neza.
Bwana Mahoro.
Ni wa Never Again Rwanda
murakoze cyane.
Hanyuma wajya kuri urwo rubuga ugashakisha ahanditse Peace Building Institute, icyo gihe wabona amakuru menshi kubijyanye n'iyi gahunda yabo n'ibyo ikigo cyabo gikora.
Murakoze cyane.
Urakoze Cedric nawe kuri ibyo bibazo byawe. Reka dufate na Jean Long wirwe neza. Uri hehe?
Kigali ndera hobita kumukwi ubungubu niho ndi.
Ikibazo cyawe
nakamanye tuzo mutumi Rwanda, umva imigambi bafite urubyiruko ari mwiza kuko buriya urubyiruko ni ikintu cya mbere kibaho gishukika, cyane cyane rero nko muri ibihugu byacu noneho ku rubyiruko rero rudafite akazi nk'ubungubu hari nka Saga yabaye batumiye urubyiruko hari kuri convention center, ariko numva ngo haje abantu benshi cyane ubwo ngubwo wenda nk'uwari kuba bashora mu migambi mibi kubageza mu migambi mibi ni ibintu byoroshye kubwira urubyiruko ngo ruhe amafaranga rwarabuze akazi, ni ibintu byoroshye cyane ukarubwira tukora ibi n'ibi ngibi bagomba kubikora, n'ubundi arareba akavuga ati nta mafaranga ndimo kubona nicara ngaho iwacu ntabwo mbona ibiciro byo kuba nagura miti wese agakweto kanjye ntabwo ndimo kubona isabune yo kugahanagura neza ngo mbashe gutembera mu muhanda nanjye nkeye, ugasanga wenda yakishora muri izo ngeso mbi. Ariko wenda nimba barashyizeho ubwo buryo bwo kuba baganiriza urubyiruko se wenda rukabasha kugira imyitwarire myiza, njyewe wenda bashimiye cyane. None utubazo namubaza mbese kugira ngo kongere uwo muryango nibwo bwa mbere mwumvishe, ese kugira ngo bisakare wenda buri wese abashe kubimenya se cyangwa wenda n'ibiganiro batanga babashe kubishyira ku maradiyo atandukanye kugira ngo tubashe kubikurikirana bya bisaba. Ikindi namubaza ese ni bakora ku giti cyabo cyangwa se wenda ibyo bakora babegamiye kuri leta baba bafite babegamiye kuri leta se cyangwa bakora ku giti cyabo nta miryango ibafasha.
Urakoze Jean Long kuri ibyo bibazo byawe. Bwana Mahoro.
Ndabona urubyiruko rudafite akazi
Bwana Mahoro, telefoni yawe hari ukuntu tutarimo kukumva neza, sinzi niba ari ahantu wicaye, ongera uvuge twumve ko tukumva neza. Alo, telefoni ndumva itavuga neza, reka tube tugukuyeho gatoya hanyuma twongere tuguhamagare twumve ko uza kuba wumvikana neza.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,503. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Eric Mahoro, ni umuyobozi wungirije mu kigo cyangwa se mu muryango Never Again Rwanda. Ni umuryango w'urubyiruko rwishyize hamwe mu kurwanya jenoside. Mu byo bakora ari ukugerageza kubaka amahoro mu rubyiruko binyuze mu kigo gishinzwe guharanira amahoro, Peace Building Institute bashinze. Bwana Mahoro Jean Long yarakubaje ibibazo, gerageza ubisubize hanyuma dukomeze ikiganiro. Bwana Mahoro uranyumva? Bwana Mahoro ndibaza ko nawe twongiye kumubura kuri telefone, ariko turongera tugerageze turebe ko twamubona hanyuma nagaruka. Haragaruka asubiza ibibazo bya Jean Long hanyuma tubone kwakira n'abandi bakunze ibijwi rya Amerika bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Tubisegureho ko dukomeje kugira akabazo ka technique mu buryo bwo kumvikana n'umutumirwa wacu, ariko naboneka kuri telefoni turongera tumuhe ijambo kugira ngo asubize bimwe mu bibazo abakunzi b'ijwi rya Amerika bakomeje kwibaza. Bwana Mahoro mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko yongeye kuboneka. Bwana Mahoro turi kumwe?
Yego turi kumwe, ndamwumva neza Rwema.
Ubu nanjye ndumva wumvikana neza cyane. Hari utubazo Jean Long yarakubaje, sinzi niba utwibuka, wagerageza kumusubiza hanyuma tugakomeza twakira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza.
Yego ne nabwiraga Jean Long rwose ko ibyo avuga ari byo urubyiruko rukwiye kwigishwa indangagaciro zabafasha kutishora mu bikorwa by'ihohoterwa, kabone nubwo bari abashomeri cyane cyane ko kimwe mu byo tubakangurira n'ubundi ari ugukora no kuva mu bushomeri nubwo ku rundi ruhande tuba dukora ubuvugizi kugira ngo leta n'abafatanyabikorwa bayo amahirwe kurushaho y'urubyiruko ariko nagira mubwire ku cyo yarabaje kijyanye no gusakaza amakuru kuri za radio wenda uburyo bwa mbere twifashisha ni uburyo bwa internet cyane cyane ko ari uburyo butworohereza kugeza amakuru mu bihugu binyuranye ku isi no kugira urukundo runyuranye rwitabire ariko nka hano mu Rwanda aho dukorana n'indi miryango yo kubaka amahoro kugira ngo ishishikarize urubyiruko kwitabira gahunda ibyo tukabikora kandi no mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no mu Bugande aho dufite kugeza ubu ngubu imiryango dukorana ku buryo bwa buri munsi mu gushishikariza urubyiruko kwitabira ariko turimo turagerageza no gukoresha uburyo bw'itangazamakuru kugira ngo urubyiruko koko nk'uko byaronga bivugaga ruri ahantu hatandukanye rubashe kumenya ibya Peace Building Institute ubwayo ndetse n'ibikorwa dukora muri rusange. Yari yanibajije niba turi abantu bigenga cyangwa se twidushingiye kuri leta. Icyo namubwira ni uko Never Again Rwanda ari umuryango utari uwa leta, akaba ari umuryango ukora mu buryo bwigenga ariko dufite abafatanyabikorwa batandukanye birumvikana barimo na leta ariko n'ibindi bigo binyuranye nterankunga ari nabo ahanini bagenda badufasha kugira ngo dushyire mu bikorwa ibi bitekerezo byo kubaka amahoro.
Urakoze cyane Bwana Mahoro. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Theophile Wirwe. Uri hehe? Uri Kongo? Ikibazo cyawe?
Nuko bakora iki?
Ayizereza ingingi zo kuyifata.
Yego.
Yandanzi akeneye kubashyira ku bisanga ko akeneye ambasaderi byaba byiza kubashyiraho bagashaka inzira zose z'umutekano.
Urakoze cyane Theophile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bwana Mahoro, Theophile arasa nk'uvuga ngo kugira ngo mwubake amahoro ndetse munakwirakwize bambasaderi b'amahoro hirya no hino ku isi, ngo igikenewe cyane nuko mwabanza mukubaka izo nkingi z'amahoro ku buryo zafata n'abagerageza gukora ibyo ngibyo babivuga hiki.
Igitekerezo cya Theophile ni igitekerezo cy'ingirakamaro. Mu rwego rwacu dukora koko ibikorwa binyuranye bishingiye ku kugerageza kubaka inkingi zo kubaka amahoro, kuko wenda mpereye ku byo dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urugero ni ibijyanye no komora ibikomere, cyane cyane ko abantu baba bafite ibikomere binyuranye batewe n'amateka atandukanye banyuzemo kugeza ubunga ngo ba bantu babashe koko kuruhuka, babashe kuvuga ikibari ku mutima ariko mu buryo bwo kubashaka umwanya wo kuvugara bijyanye no guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge dukoranye n'izindi nzego zibishinzwe ndetse n'indi miryango yo kubaka amahoro, aho usanga twigisha indangagaciro z'ubumwe mu rubyiruko ndetse no mu bantu bakuze mu turere dutandukanye aho tugenda dukorera. Kuko burya abaturage n'ubwabo iyo batari hamwe, iyo batavuga rumwe, badakemura ibibazo byabo mu bworoherane, n'iyo leta yafata cyane ntabwo yabageza kure ariko tunagira n'ibindi muhaye urugero byo guteza imbere imibanire myiza no kurwanya ibyo twita ibitekerano cyangwa aho usanga abanyekongo bishishanya n'abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bishishanya n'abarundi mu rugero tugira rero imbuga zabugenewe zihuriramo abaturage bo muri ibyo bihugu bikorera ahanini ku mipaka nko ku mupaka wa Kamembe turayifite itsinda rikorana n'abanyekongo bibukavu dufite irigoma ikorana n'abanyarwanda bari mu karere ka Rubavu dufite n'irindi rihuza imipaka itatu za Kamanyora Kamanyora Kamembe ndetse na Cibitoke ariko izo ni ingero na muhazi garagaza ko mu byo tugenda dushishikariza abantu gukora ibyo duteza imbere harimo uwo muco w'imibanire myiza umuco w'ubworoherane hagati y'abaturage banyuranye ndetse n'urubyiruko rero ruza muri iyi gahunda ya Peace Building Institute akenshi baba baturuka mu miryango yo kubaka amahoro mu bihugu byabo tubasaba ko iyo bagezeyo bakora gahunda nk'izi ngizi mu bihugu byabo zihuza abandi baturage bashobora no kuba batarigeze bagira amahirwe yo kuganira ku byo kubaka amahoro kugira ngo koko bavomemo ibyo bize ari byo bavomamo imbaraga zo gukora ibikorwa binyuranye byo guteza imbere za nkingi z'amahoro hari n'ibindi ariko by'imiyoborere kuko nk'uko nabivuze muri gahunda zimwe zikubiye mu byo twigisha urubyiruko harimo kureba imiyoborere kuyigiramo uruhare gusesengura ibyemezo bifatwa no gutanga ibitekerezo bigamije impinduka nziza zijyana ku miyoborere myiza kuko twagiye tubona ko mu buryo bw'amateka y'imiyoborere ibaye mibi y'imiyoborere iheje abaturage bamwe bishobora no kubaviramo kubura amahoro ibyo avuga nibyo rero mu byo tugerageza gukora ibyo birimo cyane kandi tunakora n'ubuvugizi ryaba ari ku yindi miryango no kuri za guverinoma kugira ngo bite kuri ibyo bibangamiye amahoro banagerageze kubikemura bifashe ko koko n'aba ambasaderi tuvuga b'amahoro bagira aho bahera bakora.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Jean Claude Ngoboka, wiriwe neza.
Wiriwe kuri Rwema.
Uri hehe?
Nk'uko bisanzwe ndi umukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, ambasaderi Ngoboka Jean Claude mu Burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana mu kagari ka Kerwa, umudugudu wa Rwema ya mbere. Mbaje kubashimira ku kiganiro cyiza mwaduteguriye mu kiganiro muri isanga.
Ikibazo cyawe?
Kibazo cyanjye mbanje gushimira uwo mutumirwa mwatuzaniye kuri icyo gitekerezo cyiza cyane. Ubwo numvaga ko tugifite hano muri uyu murenge wacu wa Gashana ndetse muri aka karere ka Ngoma, ariko ko numvise ko kimaze no kurenga imipaka afite n'abambasaderi, dufite n'abambasaderi hanze mu bihugu bitandukanye bagenda babiba amahoro mu bindi bihugu bagenda basogongeza iyo tumaze kugera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Numvise ari igikorwa cyiza cyane kandi abanyarwanda turimo gukora kandi gifite intumbero gishaka kuzageraho ku isi yose. Ubwo rero nk'uko koko yabivuze, amahoro niwo musingi wa mbere ndetse n'umwe n'ubwiyunge. Yabikomojeho avuga ko no mu tundi turere bagenda bagigiramo, twebwe hano mu karere ka Ngoma twabaye aba mbere kuri iki gikorwa cyaragitangiye ndetse no muri uyu murenge wa Gashanda. Ubwo ejo bundi hatangizwaga igikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge muri uyu murenge wa Gashanda, ugasanga rwose nk'umuntu yahemukiye indi muri Jenoside yakorewe Abatutsi twaciyemo, ariko ugasanga aramuha imbabazi ndetse bakongera bagasabana babona ko ku mutima we asigaye yejwe amahoro ari yose, n'ubundi nakumubona ngo yishishe cyangwa agira ikindi kibazo ku mutima, ahubwo ugasanga bagenderana basangira akabisi n'agahiye. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu ubona ko bigenda bigaragarira ko n'ubundi amahoro yagarutse mu Rwanda kandi tuyafite ijana ku ijana, ku buryo uw'amahanga wenda bamwe n'ibindi bihugu bishobora kumva dufuza ubwo buhamya bubera hano muri murenge wa Gashanda, bakumva ko ari ibintu umuntu atikimika cyangwa abeshya.
asanze ari igikorwa cyiza cyane. Ubwo rero ko numva ko ambasaderi b'amahoro bari kugenda bagashyira mu bihugu bimwe bitandukanye, numvise ari igikorwa cyiza cyane bari kwagura. Nacyo nicyo namushimira. Noneho ikindi kintu nacyo namushimira nk'uko abivuze ko
ariko gerageza uhina
kandi ahanini usanga twe urubyiruko nitwe tubigiramo uruhare cyane kugira ngo tugarure amahoro mu gihugu, kuko baranza bakatwigisha nk'amateka mabi yaranze igihugu bakaduhuza nawe amateka mabi yagizeho ikibazo, none ugasanga n'ubundi tugumira dufashanya cyane, ugasanga wenda nk'uyu barasigaye muri uwo muryango ugasanga nkatwe urubyiruko duteye iya mbere turamufashije, tugiranye ibiganiro, tumubaye hafi, tukamuhumuriza ndetse akatwibonamo ko n'ubundi tumuri hafi kandi turi bamwe, ugasanga ko nta kibazo rwose yagira
Jean Claude Ngoboka telefoni ye iranacitse, ariko nagira ngo mushimire cyane byinshi byari bitekerezo, kiretse niba hari icyo wifuza kongeraho bwana Eric Mahoro, hanyuma dukomeze twakira n'ibindi bitekerezo by'abandi bakunze ibijwi rya Amerika.
Arakoze Ngoboka kugushimira gahunda ngira ngo y'ubwiyunge batangiye mu karere ka Ngoma, bigira ko ari ibintu byiza cyane, ariko icyo namubwira nuko wenda amahoro tuvuga ntabwo ari ukuba gusa abantu batari mu ntambara, ni amahoro amahoro arambye. Amahoro arambye rero aturuka ko abantu baba bibona kimwe mu rugamba rw'iterambere kandi bagira uruhare rungana muri rya terambere ryabo, akaba kandi abantu bubaha uburenganzira bwa bagenzi babo ndetse bakubaha uburenganzira cyane cyane bw'abanyantege nkeya, ndetse bakanabatekerezaho mu bikorwa binyuranye bakora. Ariko nk'uko yanabivugaga abwira tubwiyunge bakaba banagenda bo bakira ibikomere binyuranye baba baratewe n'amateka, kuko ni bimwe mu bibuza abantu amahoro. Nibwira ko ari cyo namwunganira, kuko iyo tuvuga amahoro ntabwo ari ukuvuga ngo turyame dusinzire, nta ntambara ihari, amahoro arahari. Niyo mpamvu dukora buri munsi, dukorana n'inzego zitandukanye kugira ngo ibyo bikorwa by'amahoro birusheho kwaguka.
Urakoze cyane bwana Eric Mahoro. Hari undi mukunzi w'ijwi rya Amerika watwandikiye ku rubuga rwa Facebook, uyu yitwa Furaha Hakizimana, yagize ati reka tubitege amaso kuko biragoye bitewe n'uburyo urubyiruko rurimo ruba manipulated, bituma rutezuka ku nshingano cyangwa intego ruba rwarihaye. Ati nibaza ko ariyo challenge nyamukuru iyo Peace Building Institute izahura nayo. Urwo rubyiruko ruba rufite ambition nziza cyane rwose mu bijyanye no kubaka amahoro muri za community bakomokamo, cyane bitewe nibyo baba baranyuzemo, ngo ahanini usanga ariho bakura inspiration zo gukora izo initiatives zituma batumirwa muri gahunda nk'izo. Gusa nyine iyo bakuze mu bihe bashaka amaramuko, usanga bwa buvugizi bugenda buhindura isura. Ngo nzatanga cyane na statement bakoze ku bijyanye n'amatora yo mu 2020 Burundi. Iyo statement cyangwa se iyo nyandiko ntago tuyifite, ariko ahanini bwana amahoro icyo ashaka kuvuga arasa nk'ugaragaza ko nubwo urubyiruko ruba rwifuza ahanini kubaka amahoro, hari ibibazo bimwe na bimwe bagenda bahura nabyo bituma bakoreshwa, cyane cyane ko baba ari abakene, hari ibyo bifuza kugeraho, noneho abashaka kubakoresha bagakoresha izo ntege nke bafite kugira ngo babakoreshe ibintu bitari byiza. Zimana ni
icyo furahavuga nicyo iyo n'imbogamizi ikomeye imijyanye na manipulation yavugaga urubyiruko, abantu bakoresha urubyiruko. Ni nayo mpamvu muri iki gikorwa, muri iyi gahunda y'amasomo, yongeyemo ikijyanye na gutekereza byimbitse kandi bagakoresha imitekerereze isesengura. Kubera ko nubwo urubyiruko hari urubyiruko birumvikana rukoreshwa ukanakoreshwa nabi, ariko ntabwo ari rwo twarangariraho gusa, kuko hari n'urundi rubyiruko rukora ibikorwa bigamije kubaka amahoro, hari n'urundi rubyiruko rufite inyota yo kuba intangarugero. Ikindi umuntu yavuga wenda kiri cyo ku ruhande rumwe ni uko ubukene n'izindi intege nkeya urubyiruko ruba rufite ari ibintu bishobora guherwaho n'abantu bafite imigambi mibi kugira ngo bakoreshe n'urubyiruko. Ariko ku rundi ruhande tuzi ko hari n'urubyiruko rudafite ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko usanga ruyoboka ibi ahanini iyo mitekerereze na agenda agamvuga. Iyo mpamvu rero iyo turi muri iki gikorwa ntago tureba gusa ku ruhande rumwe, ahubwo tugenda tugerageza kureba n'uburyo twategura urundi rubyiruko rwiza, cyane cyane ko ntago urubyiruko burya bigarukira ku bikoreshwa nk'ubu hari urubyiruko dufite b'abayobozi batega amatwi, bakaba ari bo bubaha abanyantege nke, bakaba ari bo batanga serivisi nziza, bakaba ari bo birinda kubeshya ibyo bijeje abo bayobora bakabibagezaho. Ibyo nibyo tuba dushaka kubakiraho, nubwo koko ibyo Furaha avuga ku ruhande rumwe yari imbogamizi ikomeye, ariko ntekereza ko bitaca intege urubyiruko ruri mu bihugu bitandukanye rufite imigambi yo gukomeza kubaka amahoro. Icyo ikindi umuntu yavuga ni uko ibintu birebana no kwishora mu ihohoterwa no mu bikorwa by'iterabwoba ni ikibazo kimwe kigenda kigaragara ko gikura ku isi. Ntekereza ko abafata ibyemezo bakwiye nanone kongera kubishyiramo imbaraga, cyane cyane ko urubyiruko rubeshywa n'abantu ahanini nk'uko Furaha yabivugaga, baba barubeshya amaramuko, ariko wareba ugasanga atari ibintu birambye. Kujya gusenya igihugu cyawe, kujya kwica bagenzi bawe ugamije amaramuko, ntabwo ntekereza ko ari ibintu birambye, ari nayo mpamvu tudahwema rwose guhozaho kwigisha urubyiruko ko ingaruka z'ibikorwa byabo, ingaruka z'ibikorwa by'abandi kuri bo bagomba kubisesengwa, kandi ntibabe gusa abantu bari aho bakoreshwa kuko bafite uruhare.
Urakoze cyane Bwana Mahoro. Hanyuma se iyo muhamagaje urwo rubyiruko mukaganira narwo, nk'inzitizi babagezaho zikomeye cyane zituma batagira kuri iyo ntego yo kubaka amahoro ku buryo babyifuza ni nk'izi?
Ikibazo cyiza, ahanini usanga urubyiruko mu bihugu binyuranye bihuriza ku kibazo cy'imiyoborere, aho usanga bamwe bakubwira ko imiyoborere mu bihugu byabo itaborohereza mu bikorwa bitekerezo byabo. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri kimwe mu byo tugerageza kugarukaho ari uburyo abantu bashobora gusengura yaba ari imiyoborere y'aho bari, ariko n'ibibazo bitandukanye biri mu bihugu byabo, ku buryo bareba aho bashobora guhera bakora, kabone n'ubwo baba bafite ibyo bibazo by'imiyoborere. Hari n'abatubwira ko nk'aho usanga ibihugu bimwe na bimwe inzego zimwe na zimwe zaramunzwe na ruswa, ku buryo n'icyo bagerageje gukora rwose kitagenda neza. Ibyo kandi twese turabizi, ariko icyo tuba twifuza ni uko impinduka zahera kuri rwa rubyiruko ubwarwo, burya n'ubwo ari bake ibyo tugenda tubona bakora tanga icyizere ko ubwabo bashobora gufata ibyemezo binyuranye n'ibyo ngibyo. Ikindi na ariko turavuga ku bihugu byinshi bya Afurika, ndetse no mu bihugu dukorana nabyo bimwe tuba twifuza kugeraho muri Aziya cyangwa Latin America n'Uburayi bw'Iburasirazuba. Ibyo rero hariho aho usanga hari ubukene mu by'ukuri butuma abaturage badashobora kubona amafaranga yo kwishyurira abana babo kuza mu masomo nk'aya ngaya, kabone n'ubwo baba babyifuza. Kuri ubu ngubu rero dufite amahirwe ko tujya dukorana n'imiryango imwe nterankunga kugira ngo idufashe kugira ngo dutange za buruse kuri bamwe muri abo banyeshuri bifuza kuza, ariko turacyafite imbogamizi yuko abo twatabaye tugeraho atari ko tubageraho kubera ko amikoro aracyari make muri urwo rwego. Navuga ni gamba zo gushyira mu bikorwa amasomo yabo. Ubu ngubu turimo turagerageza gukorana n'imiryango n'imiryango ikorera muri ibyo bihugu dukoreramo kugira ngo ifashe urubyiruko gushyira mu bikorwa ingamba baba biyemeje iyo bavuye muri aya masomo, nibura bidatwaye amafaranga y'umurengera, kuko hari ibintu biba bishobora gukorwa abantu batanakeneye amafaranga gusa. Ibyo rero ni bimwe dukora mu guhangana n'icyo kibazo, ariko nk'uko nari mbivuze izo mu by'ukuri ziracyari imbogamizi kuri gahunda.
Urakoze cyane, reka twongere tugerageze Eliezer yari yongeye kuduhamagara. Eliezer wiriwe? Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Eliezer, gerageza ujye ahantu dushobora kukumva neza, telefone yawe irimo iracika. Eh, ndakumva ubu ngubu. Eliezer uranyumva? Eliezer ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Muri iyi minsi navuga ko tumaze igihe tugira ikibazo na telefone ahanini ziba mu gihugu cy'u Rwanda, no gukomeza kutwihanganira mu gihe abatekinisiye yaba aba hano muri Amerika cyangwa se no mu Rwanda bagerageza uburyo icyo kibazo cyakemuka. Ariko kuri telefone turacyari kumwe n'umutumirwa wacu Eric Mahoro, ni umuyobozi wungirije w'umuryango Never Again Rwanda, n'umuryango w'urubyiruko rwishyize hamwe mu kurwanya genocide. Usibye ibikorwa bakora, banatangije ikigo gishinzwe guharanira amahoro, ikigo cyiswe Peace Building Institute. Ni ikigo gifite gahunda yo gukwirakwiza abambasaderi b'amahoro hirya no hino ku isi. Bwana Mahoro, mbere yuko nkubaza ikibazo nashaka kubaza, bambwiye ko dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Frederico, wiriwe neza?
Niriwe neza.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Namahoro?
Namahoro. Mugabo mumbariye gato, sinamenye mureshe ikiganiro, ni mu kire kuma yange.
Turimo turaganira na Bwana Eric Mahoro, ni umuyobozi wungirije w'ikigo Never Again Rwanda. Ni ikigo cyashinzwe n'urubyiruko rw'Abanyarwanda kigamije kurwanya genocide. Bakaba bafite na gahunda yo gukwirakwiza abambasaderi b'amahoro hirya no hino ku isi, bagamije gufasha kubaka amahoro mu bihugu byabo. Nibyo ngibyo twarimo tuganira na Bwana Mahoro.
Ego, nashaka kubanza kumushimira cyane. Hanyuma akabazo nagomba kubabaza, uba bafise umugambi wo kuza barashobora ufatiye ko ambasaderi ubuzima ari bafise bo kuza barasigurira nk'abandi nk'undi gwaruka bwo mu bindi bihugu, rukaza uririnda ibijyanye n'ibyo kudurumbanya amahoro n'umutekano, kubera rimwe rimwe ufatiye umwaka gace akakaba kagace mpereye mu ikangaha mu Burundi mbere dufate. Urabona ukeshi gwaruka ruba nk'umugambwe ku butegetsi, ugasanga urumva ntiruzi kubana n'abandi, ntibazi gukundana, ugaca usanga urumva rimwe rimwe urumva nk'iyo hadutse intureka, nigo wene ubwo gwaruka ni gusanga urumva ruri rujya imbere kwita imbere, urumva ugasanga niko rwikorura turumbanya amahoro n'umutekano, ugaca usanga urumva amabi yose akogwa mu gihugu urumva hakuruha kurumva turutse kubwo gwaruka, kuko urumva keshi ntirukogwa kurumva ntiruba rushise ikiruhantu bafatiye ndiko ndabivuga ngo bafatiye nko mwaka gace akaho mperereye. Hanyuma kandi kabazo kagira kabiri, uba bafise umugambi w'ubumva wo kungene buza barafasha bagafasha nyine bimwe biboneka, niyo hatuba mu buryo bw'amafaranga hakaba mu buryo bw'ibyiyumviro, ukungene urwaruka rushobora kubaho urumva rutarinze kujya gukora ayo mabi, bakabigisha ibintu byo gukora, ibintu byo gukundana, ibintu nyine byo kwitegereza imigambi yo kwiteza imbere. mbere bibanye ngombwa bakegera namakungu cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu bagashobora kubafata umugongo kugira ngo zoteze imbere ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Hama murakoze cyane, Imana ibahezagire.
Urakoze cyane, kandi tuzi ko mu gihugu cy'u Burundi mumaze igihe mutatwumva kuko imirongo yacu ya FM bayifunze, ariko nagira ngo ngusabe ugume kuri telefoni kugira ngo ibisubizo bwana Mahoro aguha ubyumve, hanyuma dukomeze dufata abandi. Urakoze cyane bwana Mahoro.
Arakoze Cedric, arakoze Cedric rwose ku bitekerezo n'ibibazo abajije. Nibyo koko, nagira ngo mwibusubiremo ko dukorana n'urubyiruko rwo mu bindi bihugu, byaba binyuze no mu miryango dukorana nayo. Banibutsaga ko rwose iyi gahunda Abarundi baratumirwa, kandi mu gihe cyose twayikoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe Abarundi bagenda bitabira abaho buri mwaka, n'ikintu cyiza. ariko twifuza ko ibindi bihugu hamwe n'Uburundi, cyane cyane ibihugu biba bisangira amateka y'akarere k'ibiyaga bigari, barushaho kwitabira iyi gahunda nk'uko abivuga, kugira ngo tugire urubyiruko rwinshi rushobora kuba rusobanukiwe indangagaciro zo kubana neza no kubana na bagenzi babo no kwirinda kwishora mu bikorwa bibi. Ikindi abasaga wenda nzaba nkubigisha ibindi ngomba kubaha gusa ibifatika cyangwa amafaranga, mbemeranye nawe ko buriya ntabwo amafaranga za mbere, nta nubwo ibintu bifatika ari byo bindi za mbere. Kubaka sosiyete bikomeye ni ukubaka umuntu, kuko utubatse umuntu niyo sosiyete, niyo ibihugu byaba byubatse bifite imiturirwa n'ibiki bishobora gusenduka kandi bigasenywa n'abantu. Ni nayo mpamvu rero icyo duha urubyiruko muri iyi gahunda ni icyerana no kubaka mu buryo bw'indangagaciro, mu buryo bwo kuba abanyamahoro, kandi tutegereje ko abayobora uyu munsi nibwo rubyiruko rwo mu gishize ari rwo rubyiruko mu bihugu byinshi biri mu myanya yo gufata ibyemezo. Twifuza rero urubyiruko rwafata ibyemezo bishobora kuba biteza imbere abandi cyangwa guheza ibyiciro bimwe by'abaturage babo. Tunifuza ko twagira urubyiruko ruri mu nzego z'ubuyobozi, ariko mu by'ukuri bitarangwa n'indangagaciro z'ubumwe no kuba abanyamahoro. Ni yo mpamvu rwose byari ibintu twibandaho cyane cyane muri aya masomo y'amahoro. Nshobora kwibutsa kandi rwema ni uko mvuga urubyiruko, abantu bakeka ko urubyiruko ari abantu bakoreshwa gusa, urubyiruko nabo bafite uko batekereza kuri sosiyete zabo, ndetse bafite uruhare rukomeye ubiba buri munsi n'ibyaba atari ibyo bakoreshejwe. Ni nayo mpamvu rero tubaheraho guhindura bagenzi babo, ntibabe ba rubyiruko gusa rurangwa no guheza abo mu cyiciro tuvuge badahuje ubwoko cyangwa badahuje idimbi cyangwa badahuje akarere, kuko byagiye bigaragara ntibabe kandi urubyiruko ngo bafite ubundi. Ibyo rero nibyo twita kwirwanya umuntu, nabyo twita kubaka amahoro arambye, kuko kubaka amahoro arambye ntabwo ari ukubaka inyubako gusa zifatika cyangwa guhorana amafaranga, mu kubaka wa muntu nyine ushobora gukomeza gutera imbere.
Urakoze bwana Eric Mahoro, kandi nongere kwisegura ku bakunzi b'ijwi rya Amerika kuko amajwi ntabwo arimo gusohoka neza nk'uko twakabaye tubyifuza, no kubera ikibazo cya tekinike cyane cyane mu matelefoni kimaze iminsi hagati ya telefoni za hano ndetse no mu Rwanda. Ariko nizere ko mugerageza kumva ibyo bitekerezo bya bwana Eric Mahoro. Bwana Mahoro, mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cya none. Ariko mbere yuko dusoza, mu gihe mumaze mukora ubuvugizi mu bijyanye no kubaka amahoro nk'ikintu kimwe mwishimira muvuga ko mumaze kugeraho cyane cyane muri gahunda yo kubaka amahoro mu bihugu byagiye bihura n'ibibazo n'inkiki
twishimira ko ubuyobozi hanini muri ibyo bihugu bumaze gusobanukirwa n'akamaro k'ibikorwa byo kubaka amahoro nayo utako mukoresha ubwo bageze igihe abayobozi bo mu bihugu bimwe na bimwe batari basobanukiwe neza akamaro ntazabarenganya kuko ahanini baba bafite ibibazo bahanganye nabyo ibihugu birumvikana byahuye n'intambara byahuye na jenoside n'ibindi bikorwa bijyanye bisenga za sosiyete abaturage bakennye batika ubuyobozi hakaba hari ibibazo byinshi ariko ibyo twishimira ni uko ubungubu rwose ibihugu binyuranye byasobanukiwe icyo kubaka amahoro ari cyo kubita gusanga ibikorwa bifatika ahubwo bakaba umwanya n'agaciro ibi bikorwa tugenda dukora navuga ko urugero rukomeye ruri hano mu Rwanda aho usanga inzego zose rwose zisobanukiwe n'amahoro arangi icyari cyo kugeza ubungubu kandi baduha umwanya n'ubwisanzure buhagije bwo gukora ibikorwa kandi twaba turimo gukora ibintu nakwita ko ari bishyashya kuko mu kubaka amahoro hari ibyo uvuga ukumva bisanzwe umwanya kugira ngo abantu babyumve ariko no kugenda tubona mu bindi bihugu aho za delegasiyo zinyuranye ziza kuri ziza kuganira natwe ziza kwigira hano mu Rwanda ariko zikanatumira abantu mu Rwanda kugira ngo basangire ibitekerezo ubona koko rwose tugiye dusangiye iyi ntego yo kubaka amahoro bitari gusa kuyibona nk'intego y'imiryango itari iya leta gusa ahubwo tubisangiye ubuyobozi bw'ibihugu byinshi nizera ko bizakomeza gutera imbere ikindi navuga ni uko urubyiruko rwiganye rurimo gukora ibikorwa byiza cyane aho usanga barimo bandika barimo bakora ubuvugizi muri make muri ibihugu byabo barimo bashishikariza bagenzi babo ibyo kubaka amahoro ibintu twishimira cyane mu byo kugira urubyiruko rw'abanyamahoro benshi ku isi yose kandi bagufasha buri
Eric Mahoro ni umuyobozi wungirije mu muryango Never Again Rwanda. Nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wa Haira Dijwi rya Amerika. Nanone nisegura ku bakunzi bacu kubera amajwi atasokaga uko twabyifuzaga. Bwana Eric Mahoro wakoze cyane kandi n'ubutaha nitugutumira uzemere kugira ngo uze uganirize abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Shimire namwe nshuti mwari muduteze amatwi, nshimire engineer Alwa dufashije mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Njuti mu duteza matwi amakuru tubafitiye muri aka